It's beyond, baby.
Sitaki kuamini kwa maisha lonayo tisiku tanikimbia. Woneno kigezo mimasiki nimeshindwa kukudumia. Mimoga kutendwa najua kupenda na imani unanizimia. Mimoga kutendwa najua kupenda na imani unanisikia. Mabebi basi acha, acha, nikisema acha si uache. Mabebi basi acha, acha, nikisema acha si uache. Maisha nilivo jitowa kwako kama sikifono subasiche. Si ushangaza ta shoti zako vile msupa unabompenda kakwela. Baby basi acha, acha, nikisema acha si uache. My baby basi acha, acha, nikisema acha si uache. Wasi wasi waongo na jiji wa kweli so wengi ndo mana na jistukia. Mambo safi kwangu bado ndo tutele na fukuzia. Wasiwa, wasina mim. Wasiwa, wasina mim. Wasiwa, wasina mim. Wasiwa, wasina mim.
Sina gari, sina nyumba, pesa tamanyo la wengi mapenzi alipo kimbiri. Nilionaga waliopendwaga wakiwa na chenje zilipoisha walikimbi.
Penzi langu cheche memamani tunzi, nikipata nami siwezi kukimbi. Penzi langu cheche memamani tunzi, nikipata nami siwezi kukimbi.
Maisha nilivyo jitowa kwako kama sikifono subasi jela. Si ushangaze ata shoti zako vile msupa unabompe na kapwela.
Wasi wasi waongo na jiji wa kweli so wengi ndo mana na jistukia. Mambo safi kwangu bado ndo tutele na fukuzia. Wasiwa, wasina mim. Wasiwa, wasina mim. Wasiwa, wasina mim. Wasiwa, wasina mim.
Wasina mim, wasina mim, wasina mim. Wasina mim, mama, mama, mama. Wasina mim. Yeah, 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 yeah.
Wasiwa, wasina mim. Wasiwa, wasina mim. Wasiwa, wasina mim. Wasiwa, wasina mim. Wasiwa,
it's beyond, baby.
Mambo safi kwangu bado ndo tutele na fukuzia.
Dokachi, dokachi, na sisi music.